akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku ntebe y'eggwanga enkulu James Nathan Nandala Mafabi asinzidde Bududde waabwe mu Bugisu n'ategeeza abeeyo nti kubavuganya bonna ku bwa pulezidenti yeyeka alina obusobozi obugonjola ebizibu ebibaluma nga mw'otwalidde n'ekizibu ky'olusozi olutera okubumbulukuka ne lukuba abantu. Nandala Mafabi era asibye mu disitulikiti y'e Bududa n'ey'Etororo na yasinzidde n'agamba nti gavumenti ya NRM mu myaka ana gy'emaze mu buyinza terinawo nteekateeka nnungamu ey'okudduukirira abagudde ku bizibu ebigwa bitalaze gamba ng'abo abakuba olusozi entakera. Yeewaanye nti ye ly'essuubi ly'abannayuganda bonna nti era ebizibu eby'engeri egyo ebigwa bitalaze byetaaga enteekateeka sijjulula ey'okuzzaawo obutonde bw'ensi nga mw'otwalidde n'okusimba emiti ku nsozi ti naye gavumenti ya NRM terinawo nteekateeka yonna efaananako bw'etyo.
But you see, we don't need this. These are very intimidating. The government should have put what you call disaster preparedness, whereby you tell people that the disaster is going to take place here. But they don't. That's why our people are being thrown down. And by the way, this is very easy. This can listen. We are going to want to plant trees. We want to control the size of the soil. Also to allow people to use the forest, not as cutting the forest, but to get malewa, to get the green, to get grass for cows, to get fire.
Bwato Nandala Mafabi ng'ayogera eri abantu b'e Bududa.